Kenya yetu inaelekea mwelekeo gani? Au sisi kama wa Kenya tunaelekeza nchi yetu pendwa mwelekeo gani? Sisi kama wa Kenya, sisi kama wazalendo, ni majukumu yetu kuielekeza nchi yetu mwelekeo ambao unaofaa. Mnatuahidi maendeleo, mnatuahidi ajira kwa vijana, mnatuahidi wamama mtawaangalia, mnatupa ahadi mia kidogo, lakini viongozi wetu hata siku moja hakuna mtu ambaye ameridhika na kazi yenu.
Prezo maneka sapi niki sapi watu wanasimbua sana mwana wa sana.
Hello sapi niki
Let's go. Oya, bona mnanisaliti? Oya, bona mwatenda unafiki? Chagua basu wadui urafiki. Nawauliza lakini jibu hamnipi.
Serikali
jibu hamnipi.
Wanafiki
jibu hamnipi.
Judas Iscariot
jibu hamnipi. Nawauliza lakini jibu hamnipi. Tuanze na hawa watu wa bottoms up. Walitupa ahadi za wongo just like that. Tukawapa ajira, tukawapa kazi, lakini nao nchi nzima inatoa machozi. Natupa financial bill imejaa upuzi. MP kitu gani? MPU shuzi. Bora hicho kiti kinge kaliwa na mbuzi. Kwani maneno begani? Inasikitisha kwa kweli uoga tunayouziwa. Mboga hasikiki, hana hata za maziwa. Vijana wanaranda, hakuna hata ajira. Wamekaa, wamechoka, wamejawa na hasira. Oya, mbona mnanisaliti?
Oya,
mbona mwatenda unafiki? Chagua basu wadui urafiki. Nawauliza lakini jibu hamnipi.
Serikali
jibu hamnipi.
Wanafiki
jibu hamnipi.
Judas Iscariot
jibu hamnipi. Nawauliza lakini jibu hamnipi. Verse 2, I thought I told you fools that you can never ever bring me
down.
Happy prayers all day, head up high always, with a smile on my face, not a frown. On the red carpet event, they said I'm epileptic. With my seizure, yo, we're just recording it. Type of human beings, yo, y'all are just sick. Little did you know that prayers was fatigued. Anyway, why am I even explaining myself to y'all? Praying for my downfall so you can have a ball. It's not gonna happen, not now, never at all. G.O.D. got me, that's all I need, that's all. Oh yeah, bona mnanisaliti?
Oya,
bona mwatenda unafiki? Chagua basu wadui urafiki. Nawauliza lakini jibu hamnipi.
Serikali
jibu hamnipi.
Wanafiki
jibu hamnipi.
Judas Iscariot
jibu hamnipi. Nawauliza lakini jibu hamnipi.
Hello, Sapi Music.
Thinking.